Ojichukwu jikwa ihe dị mma n'ụwa, onye ji Chineke m jikwa ihe dị mma. Ojichukwu jikwa ihe dị mma. Kaijide Jesus, Ojichukwu jikwa ihe dị mma. Kaijide Jesus, Ojichukwu jikwa ihe dị mma. Kaijide Jesus, Ojichukwu jikwa ihe dị mma n'ụwa, onye ji Chineke m jikwa ihe dị mma. Ojichukwu jikwa ihe dị mma. Kaijide Jesus, Ojichukwu jikwa ihe dị mma. Kaijide Jesus, Kaijide Jesus, Ojichukwu jikwa ihe dị mma n'ụwa, onye ji Chineke m jikwa ihe dị mma. Ojichukwu jikwa ihe dị mma. Ejikwa m gị mere nna, nwere nkụ gị dị ka egbuchie m. Ejikwa m gị mere nna, ejikwa m Chineke eje. Ejikwa m Chineke eje, ebe ọbụla m na-eje n'ụwa. Ejikwa m Chineke eje, ejikwa m Chineke eje. Ejikwa m Chineke eje, ebe ọbụla m na-eje n'ụwa. Ejikwa m Chineke eje. Even though I walk through the shadow of death, I am holding on you. I'm holding on your power, Lord. I'm holding on your grace, Lord. Kaijide Jesus, maka na Ojichukwu jikwa ihe dị mma. Ijide mmadụ ụwa, mmadụ ụwa ga-arịpụ. Ma ijide Jesus, Chukwu mmadụ ga-arịpụ. Jigide Jesus, jigide Jesus Christ. Jigide Jesus, jigide Jesus, jisie ike. Kai jigide Jesus, jigide Jesus Christ. Jigide Jesus, jigide Jesus, jisie ike. Oh, kai jide Jesus. Kaijide Jesus, Ojichukwu jikwa ihe dị mma. Kaijide Jesus, Ojichukwu jikwa ihe dị mma n'ụwa, onye ji Chineke m jikwa ihe dị mma. Ojichukwu jikwa ihe dị mma. Kaijide Jesus, Ojichukwu jikwa ihe dị mma. Kaijide Jesus, Kaijide Jesus, Ojichukwu jikwa ihe dị mma n'ụwa, onye ji Chineke m jikwa ihe dị mma. Ojichukwu jikwa ihe dị mma. Jikwa chi nwere ntị, mana ọ dịga n'ihe. Ụfọdụ jikwa chi nwere anya, mana ọ dịga ahụzọ. Ụfọdụ jikwa chi nwere ụkwụ n'aka, ọ dịghị emeghe arụ. Mana ejikwa Chineke usu ndị agha, chi juru mba niile. Chi juru mba niile. Chi juru mba niile. Ejikwa Chineke usu ndị agha, chi juru mba niile. Come test and see that my Lord is good. Come test and see that my Lord is good. Come and see him, for he is good. Jehovah the same yesterday, the same today, the same forever. Kaijide, Kaijide Jesus. Kaijide Jesus. Kaijide Jesus, Ojichukwu jikwa ihe dị mma n'ụwa, onye ji Chineke m jikwa ihe dị mma. Ojichukwu jikwa ihe dị mma. Kaijide Jesus, Ojichukwu jikwa ihe dị mma. Kaijide Jesus, Ojichukwu jikwa ihe dị mma. Kaijide Jesus, Ojichukwu jikwa ihe dị mma n'ụwa, onye ji Chineke m jikwa ihe dị mma. Ojichukwu jikwa ihe dị mma. tukwasi robi na chinke jirakame. Ufodo tukwasi robi na chinke jirorobwa. Ufodo tukwasi robi na chinke jirosipia. Mana tukwasi remobi na Jesus Christ. Odiga arepo, ndi tukwasa rayobi. Habundi saruwe anabarake waturu. Odiga arepo, odiga arepo male. Odiga arepo, ndi tukwasa rayobi. Kaijide, kaijide Jesus. Oji chuku jipi edema. Kaijide Jesus. Oji chuku jipi edema. Kaijide Jesus. Oji chuku jipi edema. No wa onye di chineke jipi edema. Oji chuku jipi edema. Kaijide Jesus.
Oji chuku jipi edema.
Kaijide Jesus. Oji chuku jipi edema. Kaijide Jesus. Oji chuku jipi edema. No wa onye di chineke jipi edema. Oji chuku jipi edema.